ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kante to ɓoggui jandega fandu haala Mamadou Sama Seku jaam wali sakiraɓe heeɗiɓe fédération bollom Mali mbiyen no holliti wiide Moustapha Mayga woni cuɓaɗo laatade hoorejo ligue région Sigou hunde nde yeddi hoorejo kiɗɗo Madou so holliti wiide mbiyen no nattorto bawɗe mabɓe fofu yalla mbo hewta hakke makko to tum ñan tun holtama wiide golle sukaɓe benno yettawangal e wattu ndungu hewɓe ɓeɗo sukaɓe no nawtara e ley golle guese banggal tiɗalla coggu passé holtama wiide ewde kalabankoro warde rayda mbiyanno sowamande ɗiɗi hunde mettinde sande jamare ɗigon semme kobaro jamen hande beeten alal baari sappo e jeɗɗi août 2022 bisimilla sakiraɓe tama wana tiɗalla gokka fuɗɗata ley kabaru ballon leydi Mali fédération ballon Mali neldi Moustapha Mayga talkuru yettugol saabi subagol makko yesso ligue région Sego tawano kirodirɗo makko ko bengonnoɗo président Madou So yeddi oɗo kaw e wi makko kanko suɓa latade hoorejo nden o holliti wiide o waɗanna bawɗe makko fof fo yalla omo totte hakke makko oɗo basi imike wattumo yimɓe ɗiɗon ɗan ñoppi golle to fima futtoon Ousmane Niali Bouly wonko heɓeɗen keɗa fosango kanko e Alsisi
hoorejo mo fédération o ɓami holliti wiide wote muɗum jaɓanama caggal ko wulliti yesso gollirde dawranode ballon Mali e wi Moustapha Mayga yimogol makko ngol jaɓanama illa jeegon lewru uttundu ñalom nde watti o waɗano Moustapha Mayga hoorejo mo fema futtu suɓi
haɓoji ɗiɗi gonɗitoɗi fu fedde kumaniɗo landinde wutiji ɗi huncani ɗum hoore min jeehi min gartidi e dalilu mo fe goto wawa tippirade caggal fedde kumaniɗo landinde wutiji ɗi holitino wiide neɗɗo cuɓanoɗo o wala e saria ɓe kolliti wiide kamɓe ɗu ɓe jaɓayi ɓe nangi lawol kangol nanguede bangal muɗum ɗum holitita wiide ɓe jaɓi ka ko wiya ɓe ngala e saria ko ka tabiti ko woni hakke mabɓe ni ɓe nawtori
Mamadou So kollitinɗo wiide kañum woni botanaɗo ɓayɗi haalaji e wi makko wotteji bureau Moustapha Mayga ɗi ley boli woni ko gaɗa walaɗo fudde ligue joguinoɗo yamirore e hakkillo makko bureau makko o woni saria o waɗandu e bawɗe makko fu yalla omo jaɓene Mamadou So
homo fu ana andi wiide bureau jaltowo o jeeyi noddude yimɓe fu landina wotteji ɗi ga ɓeɗo yimɓe wardi yimɓel woɓɓe ɓe galale bureau o min jaɓay ɗum nde boli to ɓe jalti ɓe kolliti wiide won cuɓaɗo ɓe kelli tawine yimɓel jeeɓe suɓade kanɗo laamade o ana kañum en le salto ana wondi jukkitade golleji ɗi min kolliɓe kata ɗum ka wona hunde ko wawi sellude
farde o tiɗal heɓenede jogala bureau mo fédération o jaɓen holliti wiide fuɗɗi golleji muɗum ley o wattu goto himɓe ɗiɗon wonno yoppuɓe golle ley fema futta yo ɗum jokko arande kumuniɗo kabaru woteji kañe jokko hoore ɗiɗo mo fédération o ɓe ɗiɗon fuɓɓe kolliti ley lettereji mabɓe yoppugol golle wiide yangoji sariyaji ana godi ley fema futta
jagabule en lulirɓe lukku no gondi landinde no février championnat lulirɗo chan ndenno le match amical mbena almourabitun mortani fiɓe 1-0 mben andon wiide chan o na mben yo banggal joue club ngaji gonɓe le leyɗe ndenno oɗo championnat na hani na waɗe chaque mbiyanno duuɓi ɗiɗi fuf mben mo mawuri yo to allangéri iwde jetti yaari capantati go janvier 2023 sakiramba tutu haklaji moddu kabaru jam banga bembe amen facebook ayde twitter to yoroso ton hultama wiide be leruji tati le ñoloma woni ko jamara nde tottete courant alhaali so mbingo mbiyen hello e les serusiji lamu e golnoɓe komun en e fay kabaru keɓe nokku oɗum woni ko nimsiti yimɓe majereji e gidali baale kewɗe e tawde fuffa hande wala ko bilti neloɗo amen Mahamadou Baba Kunta wonko heɓene keɗo fo sango Ousmane Niali Bouly e Alsisi
tiɗalla kuram kutteji muɗum ana mawni sanne dow jamare nde sottoɓe coɓbe e jomɓe restaurant ngaji kolti wiide kullantereji muɓɓen ana bona ñalomaji fu saabi muɗum ley mabɓe ana hen Fatoumata Touré
ene jogui tiɗɗalaji mawɗi banggal heɓude courant ɗo komin gollata fuu so courant wala wawa waɗede min coodan liɗɗi tew ñanduji amen min gatta le frigo ga so courant o wala to fuu bona minen ka min dunkuɓe famude ɗum feewi courant goto mum jogui ɗo oni woni lampadaire o ɗum ne heeɗata courant makko o wakkati 9h midi ta min keɓata ɗum
le heure ngaji tati woni ko courant heɓete iwde 18h yaade 23h le guenne ndi o kabaru moƴƴana Moussa Goyta e wi o cuudowo saabi muɗum fay heɓata wadde golleji makko no yiɗire
courant o ana ɗo wakkati 9h yaade midi minen min golliroɓe juuɗe amin wattu no jaltinta kaaki ma gollirɗi fuu a tawan courant o witti coggu courant o ɗu ana tiiɗi sanne kilowatt goto ɗo amen ɗo fuu buddeɓe sappo sefa mu'intingol nokkule ɗo min gollataɗo eɗu coggu muɗum ana yetto ujunere temeɗɗiɗi sefa
kenefla
holli tinde wida yoroso ana jogi tidallaji dum pawide do kabaru ndiyam cini dam yewi himbe onnoku min gadi e bod amen fu yalla dawranobe kabaru ndiyam e kuram andanya ko bi do mudon ka wala fu ko jabbe wide dum wonno ko mahamman baba kunta bin studio tamani yude yoroso
lingal refana hultam wida radio ngaji privé jegom wodi denno radio ji jurno ngado di sifaji yewtereji kewdi denno ardibe dido radio ji di holti wida darande majji famda fi ele nuko ka non no dum yata fi tiagal tialaji kewdi kanko nirado amen tufana tun kalifa guita won ko be ne kedda fosan Ousmane Niall Buli Assisi
radio ji fana darande mumen anna mawni ngadi faji rewer wada deere wada le indi ngendi dun fu etawede jom ben radio ngaji di kolti wida ana jogi tidallaji Moussa Sanogo jom bara jogoto kanko dun kedjadu irtel fanato
bo am sega fo
li ngalo mo hande o ana wawi wede radio fu wala li ngallure fanane mo wala li wi hak wala fu radio ngondo do dum mo jogaki heejo bangal jande challal kay demal radio o darne mu dum mata masanne le imma daraji bangal nifude basiji mu intingol lati fa yotto itugol yonkiji bibbe adama e ngaddile nokko o kay ko nande mudum mine yigol yoppi men golude radio nga ana tiidi sanne juude ame hegude hunchande hore sadda radio
di halaji nangi hakilo modi bo makko no kulbali e wi jom radio mambe fana radio ji dino ko ana jogi tidallaji bangal almusaddaji fawa do tidallaji goddi de ben jogi
jawdi ni mi jogi no pawto no do men oni woni jawdi ni gouvernement o hokkanno yimbe no jottino be kabaruji ne nyaloma hande o ne ana heba dubi nay radio ngaydi heba e o do balla do e huune tidne sanne juude ami tayre ko gouvernement o hokkata min ko darne mudu ana mawni so mi beedi tayre gouvernement o e seeda woy ko min kebata turude to ng ngaydi tawon won ko min baawi wadde
yewtere ji ngatteedi do radio ji di beedini chapande chapande himbe onoku gikke lobbo e wi jom en di radio ngaji e be joggi gikke lobbo jokkininde o golle do kabaru faabaade himbe fu
oro watu ndungu ben su ko buri hewde sukabe na yito lengalude to munyan tutugol ben tutude golle ko buri hewde ndungu sukabe lugo jugube hakuno dubi 12 dubi 15 benno be nan joy en gese be ana notrobe ele golle gese tama dun do na hani tama ben ko dun ko sariya golle sukabe hali bangal mudu kambe kam tama kambe notrobe kambe joy en gese be anandi andani meddi do sariyaji di kanko men kewda men tutum nyantu won ko ben kedna fosan Ousmane Niall Buli Assisi
be sukabe kolitiwi de ngara le ngalluje de kulude yala ne kebe ko lani duro e udutingol lekol garawol
je m'appelle mama
mi mama dambele mbietemi sajina ngomni hitana hikka kebumi def dubi en sapo e joyi mi ngara mi balla demo be le gese mudum yala mi keba ko mi baye faburade sarabe ami fami keba ko mi choyira ko mi kasindine mudum du so ekol fuditi
to to mi nyato be sukabe jommen gese kasata dum ben e wi yogabe e mabbe bi pat inde mu ben hale golle sukabe ko buri hede fu atawa do ittugol hudo
ni suka gollini dum le ngesama fa tacha hudo ko wol le ngesama ni bamirda dum mi fu mi de andi suka be ana jogi hakkeji be baba gollinede no hebira fu be ngatta golleji nawdi fu gondi to ngay juude amen mine wattu de koyde suka e golle demal yo entu demo bangal nedda ko be baye wadde ni be ngatta le ngesaka
ibrahim nyanga woni horajo service local gollide humunide antare debbo suka e galle to tominyato holti wi de di golleji ana bawi do gollingol suka be don ko sariya hadi
dawte sariya gondile adnar alla no fu ko hadi gollinde sukabe suka neddo fu mo du mudun yottaake sappo e jetti
horebe service gollide humunide bantar debbo suka e galle mecintini wide suka hana gollide ko buri erngaaji didi le nyaloma e wi sariya neddo fu jando di sariya jukngoji anakaani wadede do mudun du wonno ko isiyaka kulbali hebe ne studio tamane yude tominya
gilla ko tug essence beedi ko men mobilage transport hono sutaramba ben eduruke buri sappo fa buri sappo e joy yo hono ni men yude kalaban koro warde rayda ben ngonno do buudi debbe hande buudi debbe sappo e joy dum woni ko metti sanne jamarade on jottobe hebe holti wiide dido do hala ala hali o sabi wolde ukraine tanko lali tangara um ko ben bangal mudun keddana fa tanko Ousmane Niall Buli Assisi
le o wattu witer wodi ana jabbere minitaaji seeda do kala ban koro so tarma gonno do le onnuko yimbe seeda gonno le mudon minitaaji seeda ciagal mudon ko yaata himbe nogayo dogginade le maggel yogabe ana jogi ciegije mo ben naato le mo bengel ana gondi haltinde kabaru leedi ni fu buri do kabaru tidal godudo do pon fadda noddirta do pon dido bobbamako apprenti o fuddi nangude kalis e juude himbe sini yogabe ana gondi hokkude buudi debbe sappo yogabe ana gondi hokkude ko buri don sabe do jiwi ana di meden jotto do min jippi don min puddi landade himbe yogabe be himbe kolti wiide cuggu passi o beedi nabbute
ab
arande mi yonno jalokroji mi ngara raida buddebe sefa ngal nyaloma hande o dum yottike gud malhemre sefa cuggu o ka wonko biide mu minen ka mi anda so tawi cuggu passe goto woni hen min tarawre buguda chagal sibir babugo yammi cuggu passe du ngoldo lawol yottike gud chapan jiddi nyaloma hande o arande ne buddebe sapo e joyi sefa won
kabar o sabimbine beedugol cuggu o dum wonno ko so fere so tarama be kultivide be di wide diddugol essence wana le leedi meden di tan wodi
beedugol cuggu passe o wana kammar mi de jidi dum cuggu essence o beedike arande unay didi sefa essence mi chodanno mi de bawno wadde ya warta ko mi jidi fu ngal nyaloma hande o unay jeego mi ittata ko mi dokkata jo mobe ngel ko do unay tati sefa mine mi jida fey beedude cuggu nga ko mi kebata le nyaloma fu a tawa essence mi gattata
syndicat transporteur hedde mo ben kuliti wide fa yawar mobilaji luma yafa be itti yubbo inde daandeji di non ko fu passe modon no foti
cuggu essence o nabbi sanne cuggu passe kala bon kuro idike kanyindu arande lich nogay gasoil unay didi sefa min chodiranno ngal nyaloma hande o dum yottike fa ko buri unay jeego e temede nay passe jikoro ni be idike chebani wari hande bud mal hemere kabala bul chapan jeddi sefa dede fu dum wodani
ko lati fu goltidugol nan tayikita tatteji fu rewbe ana gondi e woytade tidugol cuggu somayaji mubben jom e mobilaji du essence e fu ko be dartata lam o fiyana liti alaji dabareji
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kabor jamen le ngen kirudu jiddi holtama wiide to mbien gawton le commune soni aliber mobile 4x4 mobile 4x4 ngel passage ngal wonno mudu jahonno gello tumbutu mbien hibugol wada do magel wonande jon e kabode ngono be le pikop dum wadi nyande alter sapo e jeuler outu sere mbien nguro mbien forgo denno wiseda fuji kala ngono be le mobile be tetama kala ko jogino no telefone ngaji yaade kalisi to mbien nga burem tun na jafodon to jati to burem le galure burem hultan wiide mbien burem e kanye bamba mbien toba masanne mbien iwde jena yade sapo en leur auto deno millimetreuji temedere chapon nay woni ko heba nono gondo be le nokuji holti wiide bunandaji kewdi taykama denno yo ben ciudi hakki ciu chapon jetti ngoni memde leedi to burem hakki chapon joyto bamba mbien hejabe lam gonbe to mbien awdi imadraji yalla drana de kambe torrabe be en darti jamande dun yaltude sfoy ele dido nokuji din en timinan kabaruji di to bafla be mbien do holita wiide rewbe gonbe le fedde juroto e kintinama ndifu nyamduji yogaji e kanya dun kabaru chanam majji to kaytun denno be do e kintinabe dun mbien famminan rewbe wobe ndifu nyamduji di vitamine kewdi gon e mudun wonande sukabe njulbube bo radio waldinde holti wiide dun do nafan sanne bangal habo rafi ngure sukabe sagrabe en timin kabaru yaman hande mitan da sawasar fufumta do be mbalme 3 double post tamani po og mod no don jamo 3320 do sede yotre medam magazine sido tamani yotre medam magazine handa yowi dum ben yiti mawuris jotamani dubi jando mudun denno hande meman kabaru radioji gulidoji es jotamani kanya television ngaji denno kanko ben lali tangara won kebani ne kedanna ko mi horam fashino yo nyalle jam hejoji jotamani na hebbe do nokuji kiwdi leedi ndi sabe gulidal radio e television ngaji nogo e nay e fudodo golleji di wakati joni o atazu radio ngaji gulidoji jotamani yo chapani jetti e joyi bedade dun dunno television ngaji tati njaltinoji yewtere deba sjotamani musukura konate woni horejo gulidal sjotamani e wobbe holliti mo beltani sanne nafakaaji ngaldo gulidal
sembe sjotamani yo le gulidal radio ngaji hono indi mun jati holliti yo radio kanon kabaruji yottinte jamare bangal radio ji goddi 2013 wattumo projet o fuddi min gulidi e radio ji noga inna ka bangal sugula yottinde kabaruji amen do tati lendi fuf min kinike gulidal radio ji goddi denno min jottiki fa chapan e jagom chagal mudum no chapan e jagom fa dum yottade chapan e jeddi wattu 2018 den wattu 2019 bi hibbi chapan e jetti e joy
groupe renouveau na jeyda e ardibe guldide e sjotamani horabe holti nam beltani sanne ngal do guldal sjotamani ngal e mudum gor fufna heba nafaka mudum e wi markace daw horajo ndedo guldude heejoji sjotamani di lato sababu sembinde di radio e television mabbe
ma radio et une radio premium
radio on guldi gulida es juttamani kala kabaruji di juttamani wadata so deba so guddun na yottine le radio amen o gal do guldal yudun kabaru tele bangal yewtereji deba de min jaltita nyande fuf wattu 23h
en temps réel
tiagal dubi jenay hore jo guldal hakun juttamani e wobbe na weltani sanne gal do guldal musukura kunate barkini faba mawdo gal do guldal
c'est un partenariat qui consiste de
yo guldal fana mudun yo yirewere so meme hala yirewere yo bangal yirewere ido radioji guldoji es juttamani sabe minen pabobe jande e famu hebgol lokaki goldirdi yo kudde tegetede jati fay ido wattuji di hejjo amen di fufuna jukita no fewire sene en arike jabuji hejjoji ngaradi do kedatobe radio ngaji di es juttamani yeso dina radioji kiwdi
es juttamani c'est la bonne collaboration
denno kango ho radio guldal hakune juttamani e wobbe holti wiide hejjoji es juttamani nawawi dogede do bebe andede fay bangal radioji di fay hunde rentinali kanji es juttamani kanono mo ndarda be do nawto sobe be jogoro no fewiri dido hejjoji di micitino wiide hejjoji es juttamani na tawe do ku wiyata viamu idi mbawi hedede tawi fay mbudu yobaka do numero 37 300